Ekitongole ekirungamya ebyokuzimba mu ggwanga National Building Review Board kigamba nti kya kunoonyereza ekiviiriddeko ekizimbe eky'emyaliiro esatu ekibadde kikyazimbibwa ku luguudo lwa Kisota mu bitundu eby'ekisaasi mu divizoni y'e Nakawa mu Kampala okwekataku lya Buganda olwaleero. Kigambibwa nti waliwo abantu abanunuddwa oluvannyuma olw'akabenje kano, kyokka era tukitegeddeko nti poliisi ebadde ekyalafubana okuzuula obanga wandibaayo abalala abakyawagamidde mu mafunfugu. Kati okusinziira ku Herbert Zuwa yayogerera ekitongole kino, agambye nti mu bimu ku bagenda okunoonyerezaako kwe kuzuula obanga omuzimbi ono abadde yafuna olukusa okuva mu kitongole ekiddukanya ekibuga ky'eggwanga lyattu ekikulu ekya Kampala ekiyitibwa Kampala Capital City Authority KCCA. Era n'ayongerako nti ekyala bagenda kunoonyereza bazuule obanga abadde akozesa abakugu era basaanidde okukola omulimu ogwo, gamba nga bayinginiya kussa n'abalala. Bibadde bikyaliwo ebityo kyekyo.